housenavier.com.
Munipesiti Tenisi na
Ndawa wangala chakolwa,
yeah, uyo mwana wanga,
uyo
Mbembe.
Yo wangala simpa.
Yeah. Ako D.
Yo. It's from Simpa Mix.
Ni mwanzo
mwanzo.